tama on andi wiide ladde na nawtere bangal nguura cafaje e fay ka sindine jam yite wonande ko buri milliard goto be adama der adnar ndu e wi oni tawena faw holti wiide hakke ujinaji temadron taruji le ladde jamen din woni halkaade hitande fuf der leedi mali tama yimbe lena andani nafaka ledde de bangal mudun keddan na bamako be yoga wakot jun o em tayki famdugol tobo yu batte tatugol ledde de ledde kewde der badale bamako tacchama fay ledde hertande lulirnde furede faya na wundi halkede tidal o bangal mudun ko hani hulitede kambe gollobe zufurebe yalla pat fi ledde de na nyaka kala totta do yamrore tatugol ledde joomu misalo so tacci ledde temedere yu tuta temedidi ma temedere tati di won ko yimbe le tabata ko furantan tacca ya haaju mudum soni bamako fuf tuti ledde didi kinike e majje siki wala fi dum buytan ko heewi e tidalla o wakat jondo ledde de na jogi nafa sanne yongonga jati mi horan kay badam tutay ledde ka hatta min andi nafaka mudum sanne sabi soni wakat jondo o kubuna wodi sanne e leddo di ledde mi jotto taccobe ledde de pamal fa hande nafaka de do ledde min mila wide en fuf nakani hinnaade tutugo ledde sabi hawalu mo ledde wala mudum yata mi tuti ledde kewde min darra mo fufdun e wadano yalla habo fewde tajugol ledde na heba lawul dunken kabaru hawalu ndardi yo lam o daro e darde mudu gollide zufure en nan jelli bibbe leddi kuntana dum hore en fewiri kuteji tajugol ledde der leddi mali buutugol adadu tobo bunandaji ndiyam e kanyo kubbu chatudo yalla kabar mudun na huncene hore dunken kabaru hawalu ndardi lam kobe yutino wada ima daraji famingul jamare de andana fe kuteji tajugol ledde e wi mabbe kedana tian sangari kalfuna do ladde lolirnde fure classifier
da fure jour de wural
na faka ladde jidi na momi sonne sabi dadi de do ledde de sembinta leddi di den na soni de do dadi de ngala bronda di ndiam kewon bangi goddo dun dema amen yata fi ciagal tobo kala watu so adadu ledde de buytike dum buytan sanne ndiam kam mi kibi non memde hala mudum yalla kammu na warana fewri ana hani famdi fuf sappo e joy le temdre ya jum leddi mendi tawra ledde ana hani ladde ji mendi kaybe den no yo kalfna be ko war mum dum be cedda be suni tobaka hebataake yuti allaaji
ne vient pas c'est le problème
e wi tijan sangare yoro e kanye imadraaji bibe adama ngoni buri fuf sabuuji famdugol ledde der leddi mali
chaque année il y a des gens
hitana fuf yimbe le bama nokku e laddeji men di nawtoro dun hono gese mabbe tagal ko dun do no buita sanne adadu yaaju laddeji di yuddun no gidali mawdi fawde ngurdam jaati dido laddeji di ana wuri dun yimbe le natobe le laddeji di taccude ledde yalla be nawtoro de bangal haaju mabbe gulleji ngadoji hello mudo e ngurdam laddeji di ana wodu dun yimbe le kubobe yite der laddeji amen di mi jahan dun tawi febe nyifali dido yiteji di dum wabla tare sababu cumu dum walda yimbe le njaroba security so wedda megoji di tawbe nyifali dum dun la tare sababu harkugol laddeji men
l'augmentation de la déforestation
e on wattu goto o yogabe na kayfa gollobe zufure sabi e wi mabbe do na dawrida e taccobe ledde be ardibe gollirde zufure be dun cultivide be andani jati o do kabar o kedanna Ousmane Sidibe horejo jangnirde zufure lulirnde zanjigi keita motabakoro
dans chaque corps il y a des brebigas
der kara gollirde yimbele famdube neddi nangudi ka hana fi be lato sababu bunude inde gollirnde mi wiata fi yurgurgu wala der gollirmende sabi dun kay na wodi tateji kewdi le leddi mali soni yongonga taccobe ledde kanye zufure be na dawrudida wakat jono kay laddeji der leddi mali heddata ko fi sabi wakat jono son taki der kirduji amen di talka ku munifa yabiti den soni katalgal gasali wala goto be jogino taccuji ledde de yewidi sabi on tajuro wiide wakat juno soni no tacci ledde kay ayi dande gidron don ni don sotte falaba talka ku nangi sanne kirduji amen di yu dubbe hono futi hande
andi mi kam rural
commandant sidibe holti wiide hadde taccugol ledde de yu habbo en fuf kay ben laddeji meden yu nafa en fuf non dum won ko holliti micitan wiide der leddi malindi imadraji kewdi na jukki wadede bangal tutugol ledde der nokkuji kewdi fayso e wi dunke hawalu be metta sanne taykade wiide ko buri hewde e dedo ledde de majjan lebbi seden ciagal de tuta batte de jebama to en timata de do yewtere lulirnde parlonde l'environnement yo enji jidire warore.